kikugasaaki okuwangala emyaka 10, 12, 14 nga olivins obulamu obuli regretful, tomatidde obulamu obuli disrespectful, teri akuwa kitiibwa. You live obulamu obw'obutakkuta, toyina kyoakiinze mu bulamu, toyina kyolekedde muntu, n'otuuka mu kaseera n'obeera a cast yourself. Mulabyeko abantu bangi bali myaka nga 8 naye ng'abeera mu nnyumba ye yekka ng'omuntu omu, era nga mukadde naye ng'alina abaana n'abazzukulu abali bulungi naye ng'abeera yekka. Kitegeeza ki ekyo? Abantu abasinga, you live longer not as a blessing but because you failed to learn. There are people who live 50 years and manifest immediately. Nga ye omwoyo gwe mumativu buli kimu akikoze. That soul can manifest to leave your body. And when that soul manifests, it can choose the same family okukomawo and be among those rich. Obugaga bwaba akoze, ensigo zonna zaabasize, ebisuubizo ebyo byakoze, okwagala kwa spread nze, ekitangaala kyonna kyalese ku nsi n'akisanga nekimwakira. These are the blessed kids, the planned kids. Mulanga abali planned n'ebyo bye baabikola, bye baabikola ebyo bye baateekawo omusingi. Kati n'olwekyo tekirina kye kigenda kwongerako. Bulobeera ng'okakanya, there are people who are listening to me who are going to stay up to 100 years and because you are blessed. You can be blessed nga waliwo generation ezitaagala ogende, nga waliwo omwoyo gwalemwa okutegeera, gumanifesti nga gukomewo, gukusange, guyigire ku ggwe. You are serving, you are giving value, naye waliwo ku living and this world as a curse. Nobeera mu nsi nga you are not even known. Abantu abamu beetwala malwaliro nga batambuza bigere just nakanetesingemu ku musujja mpuni aseebula bulungi, n'atuuka ne bamusee ne bamuwa ekitanda, waite ennaku bbiri ne bamuwaya linga mwoyo gwe negumanifesting eyo neguliving, naye nga mulimu abamaze emyaka n'ebiri nga mu ddwaliro ng'eyo, omwoyo nga gugaanye. Your higher self is resisting, doesn't want to manifest. It is giving you chance to learn and learn, master the concept of the universe, purpose of life. After 2 years nokomawo n'obwa obujulizi n'ogenda mu kyakye namala emyaka 2 ku 5 nawona abaafa baali bangi. You feel like a death is a curse, golowooza okufa ng'ekikolimo. Then you come back, you are blessed. Amulaye diplomu namala emyaka emeka akatanda nga bakyusa ne banteeka kano olinga afa nga namala ya such myth gyebiri nenze mbirabanga ebitaliyo, kuba omuntu aba ayogera ekintu kyatamanyi. That just someone is disconnected from truth. Nabagamba heaven is not a place which is higher conscious mind, higher frequency. Hell si muliro, it is just being disconnected from truth. Bulowe disconnected ku mazima ng'omanya oli mugeyeena. Kati okomawo nova mu ddwaliro after 2 years of suffering with sickness, n'okomawo era n'omira amalala agamba nze sobola kufa, n'otayiga. Some of you are tested just okubeera ku kitanda for 2 years, 2 months. Ninga everyday souls are manifesting, bangi bakusanze wa ba manifesting ze bagenze. naye ga okomyewo era nga toyiga, you come back and be the same person. Many people don't be the same. Abantu abasinga ba becoming worse. Najja n'agamba baali baagala okundoga tebaafudde, abaali baagala okundoga nze ndi kyuma, nze ndi lwazi, nze ndi nsigo yeetaaga. Kumbe omutima gwo mukakanyavu. You higher self is kukakanyaza your heart so that you can learn, you can change, you can choose light over darkness, you can take out ky'osanze awo kasita kiba kigaba obulamu. Nabasinga mugaana ate ovanga ku bantu abayita mu bizibu ne basigala nga balisitanga bayimiridde nnyonnyonnyo, ate babeera ebibi, ebintu bye babadde bakola nga bikomye obulamu bwabwe baddamu ne babikubisaamu ne boogera. Kyobula one time people can die. Mwali mulabyeko omuntu awona after like 4 months ng'awonye ekirwadde nga kikambwe nnyo, waita abanga tono nnyo n'afuna akantu kalo ne kamutwala bana afiramu accident. Yagamba gundi yali yawona olumbe luli naye luno lumututeeye. Ne batandika obwama, atandika okuyitaayita. Abantu abagamba omulwadde w'amaze ebbanga liwanvu nga talya n'alya aba agenda ffa. Do you know what it means? Ebintu ebisinga biri spiritual, not nga mubiraba.